pare bila pesa kidonda. Cheki demi yako na kutoka. Wananitanga Maradona. Jumu wakata nikisonga. Usipandishe mrembo boda boda. Yondo siku ya mwisho utamwona. Usiulize kani ligonga. Niulize kile niliona. Ai, akia mama na sare dry fry. Na kupigana bila munda. Vidole mbili weka pisa. Izo zingine weka inside. You know I pull up like a G. Shorty ameweza, she's a free. Hakuna ngati tu ya free. Naguza nina kali real. Lifestyle. You know they love me for the life. Bebe Illuminati kumbe life. Una sema ni bangi kumbe life. Top team in the big propeller. Hata pigi meja kwa the rise. Mena clap, mena clap, mena clap. Mena clap, mena clap, mena clap.
Maisha fiti na mrafiki tunaungua. Nasi cheating kama wifi anajua. Mziki lipi bas ni vipi nina ganji. Shkati kiti ujo uone vile kwa mike inachafua. Kikulacho ndo yo hapo inakusumbua. Tunajua ni bibi yako kimwanika tunaanua. Biji jasho ndo yo ndingo tanunua. Otherwise piga kalesa na ikikumo neza zua. Twende lifestyle kuna wenye na wabasha. Last time tulikata kuperform na Ivasha. Ndani ya 110 ni na wapita kaza naska. Ni kwanga wanted lakini saiwa na nitaka. Sini funny ya. Vile hit song imefanya msupata kekunizalia. Swali kubwa na juliza mini shadi ya. Tuwezi sema juni hali ya. Na spendi mapicha. Kwa hii bila filter. Super wa man ni na feature. Bien wanga mziza. Kila lebo kila design. Na spendi mapicha.
Maandamano, maandamano. Wamepandisha bei ya avocado. Cheki kaimeiva finya kapiano. Promoter pana leta zogo kabla shoni lipe full price. Aba duniani mikona one life. Zinga lazima kwanza baptize. Kwenye nginye mikona half life. You know I pull up like a G. Shorty ameweza, she's a free. Hakunanga kitu ya free. Naguza nyone kani real. You know they love me for the life. Nite Illuminati kumbe life. Una sema ni bangi kumbe life. Top team in the big propeller. Haga big imeja kwa the rise. Naina clap, naina clap, naina clap. Naina clap, naina clap, naina clap.